Abalonji teba sangika na ina kufuna.
Abalonji teba sangika na ina wangula.
Katonda wange
Iholi watara, holi watara. Motonzi wange
Diwanu mkwano kogo sika. Jagala mochifu wachome mbansula. Katonda wange no ya. Engeri jonjagala muno byanyuma. Luwa soko kundasa. Wafira kumusalabi yekolokosa no. Your love is so true for me, I cannot deny. Oli mulungi byadala abali. Njagala kubera wawoli nze. Yesu, njagala kubera wawoli nze. Oh no, njagala kubera wawoli nze. No, njagala kubera wawoli nze. Birungi byonkolera okusanyusa omutima gwange. Yadde bibi byange nobiwera. Wajagala lwakisakyo omusaayi gwe wayuwa ku lwange. Your love for me, your love for me is so good to me. Ne bw'olitambula amawanga ntolisanga yakusinga. Yadde omukwano gwabwe beepanka bwebalina love. Naye tebakusinga, naye tebakwenkana, naye tebakufanana. Oli kabeja, njagala kubera wawoli nze. Yesu, njagala kubera wawoli nze. Oh no, njagala kubera wawoli nze. No, njagala kubera wawoli nze. Never seen somebody like you my entire life. Otute kumugugu kwe bibi byange kunono twala. Bulirucha mbwe buziba mochifuba chomwe mbansula. Labo musai gogwa naza ewu oje wantwala. Esubire wankwasa walisa mubiba tubyange. Atumulabi wange yani ngoli nangi. I don't yearn for anything zeneta gachinga woli yeah. My father, njagala kubera wawoli nze. Yesu, njagala kubera wawoli nze. Oh no, njagala kubera wawoli nze.